kadi nkugamba wa oyo kalondozi yandira data nze pasta yiga yamala kufana emboozi nti wadde batulimba wajukira kikyefata weerabidde
What is it that you cannot forget in your life?
Pasta!
Kino nti yali akiri behind.